mzee msilale mchak am chak. Imbiza dunia haina mipaka. Iweka nia kuna njia utapata. Kama unasubiria kuna matata. Mama jalea mapro so. No, taza soja umandu. Na squeeze shima so shika mo. Oh, time money, I gotta go. Sometimes vitu vina kazo na kuma. Wota lala, wezi kuya laza masa. Naleta utani, okay. Una nana, fanye kicha, zwa mabala, zaga zaga, simama ka, hey, unenda wa, give it up, hey. Umepanic, relax, pumzika kwenye kiti, kibidi pata drinks, relax. Umepanic, relax. This is not what you think, ye shuguri bado mbichi, relax. Lewa faster, mindo kwanza napata starter. Lizani kwasa kwasa, sukuma kanyaga tuende rudi ata kwa pancha. Mdomo haulipi utasema lolote. Uongo hauna garanti ya kufika popote. Kitenesi hakidundi kwenye matope. Usifai kinyago, vaa struggle naweza niogope. Sinaga bari za kijinga, akili mali ukichimba. Stafti zari la kuvimba, nachunga na chimba. Metaka mwenyewe sipige kelele unapoko unawinda. Kambere unanijua tinga tinga. Shapigia na vita nyingi nimeshinda. Umepanic, relax. Pumzika kwenye kiti kibidi pata drinks, relax. Umepanic, relax. This is not what you think, ye shuguri bado mbichi, relax.